Nesa nandala mafabi wa chibina cha FDC yabadde mayuge eyo na gamba nta abalonzi beno mwali nesize kubanga nzenze kama nye bizibu byaba na Uganda yabasubiza okuzaho banka y'obwegasi awamu n'okuyamba abalimi okuganyulwa mu ebyo bye balima.
Uganda.